5, 6, 7, 8.
Turn it up. Turn it up.
Umenishika mdomo. kwa mkuu ama ninafu
DJ Sabi
kibana matatu ama nikiena kama tu milango unyafungu wa singe thania unanichanu wa makini fania susita susita misita danganya susita susita niwewe umefanya susita susita misita danganya susita susita niwewe umefanya chochote ni nacho niwewe siwezi kudanganya popote nilipo niwewe siwezi kudanganya ipapa niwewe.
Masolina grow, bal una switch on do bal ina glow, bomb una set in do ina explode. In short, me you reap what you sow. So solini, what are you exercising? Kama ni bangi madito vuna bad things. Yes, undo life, bora uhai. Ila ye utadai, mbona ni lie. jasho yangu iyo dosi right. Uda kufitina hapo sikai cheki. Salvation ndo nime hold on tight. Mimi niko rien bila mawe. Mina exercise show my best niko rien. Kibodi fitness niko rien. Mimi na Yesu tuko rien. Niko rien bila mawe. Show my best niko rien. Kibodi fitness niko rien. Spiritually niko rien. Niko rien bila mawe. Mini boy wa mtaa lakini bado niko rien. Siri ni kupenda God kushinda maweng. I praise him daily hata na sheng. Ni uwezi nipata kwenye game. Bado na exercise daily nasoma Bible. Nishike wa then get pen na Bible. Niandike song ya God iende viral. God ananilift haya kushinda pilot. Mawimbie kija misitishiki. Mini kona Yesu mina feel fiti. Kiston jie misishikiki. Niko rien bila maweng. Mina exercise show my best niko rien. Kibody fitness niko rien. Mimi na Yesu tuko rien. Niko rien bila mawe.
Hey, yo, Vicky. My high friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya Mungu sisi zote tuko same. We kwa ndudi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my high friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya Mungu sisi zote tuko same.
Tuko same.
Come on in my dose, I couldn't run a piano on my door. No, I don't have a trillion in a minute on my son. I don't tell you those. Sometimes your situation in a book. Lakin in Beria Mungu, sisi sote tuko sim. Come on in my dose, I couldn't run a piano on my door. No, I don't have a trillion in a minute on my son. I don't tell you those. Sometimes your situation in a book. Lakin in Beria Mungu, sisi sote tuko sim.
Tuko sim.
Tuko sim. Tuko sim.
Beria Mungu, sisi sote tuko sim.
Kwa matatu wa mabike, my high friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya Mungu, sisi zote tuko same. Uwe kwa nudhi ya mabezi, kwa matatu wa mabike, my high friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya Mungu, sisi zote tuko same. Kwa sonto lipala, mosquito kadunga. Wara kwa, wara kwa. Be happy, be happy. Sababu mbele ya Mungu, sisi zote tuko same. Kwa sonto lipala, mosquito kadunga. Wara kwa. Be happy, be happy. Sababu mbele ya Mungu sisi zote tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela o mate. Najua mbele ya Mungu tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela o mate.
Kwa nguvu zangu tu, hey, hey, hey. Si kwa uwa. na vizuri tu. Asiyo nguvu zangu tu. Asikwa akanitoa Rift Valley, akanileta up the night. Akanitoa Rift Valley, akanileta up the night.
Number one party DJ.
DJ Salkik, the music vaccine.
Nakufika hapa niko neema ya jalali. Sikuwa hela magari. Asiyo kwa nguvu zangu tu. Asikuwa uwezo wangu tu. Jalali kapigana vizuri tu. Sio kwa nguvu zangu tu, hey. Asi kwa uwezo wangu tu, hey. Akanitoa Rift Valley, akanileta up the night. Akanitoa Rift Valley, akanileta up the night. Na sasa niko nai ndani.
Mali watu watahitaji nasema kwa mama nakuna kama we kama wewe Yesu it's mama ni mama juni yako Yesu kama we Yesu Paulo hakuna kama we kama wewe Yesu it's mama ni mama juni yako Yesu kama we Yesu oh, oh, oh. Ni mwanaume mgani huyo mgani huyo ni mwanaume mgani huyo mgani huyo usimwambie jitokeze usimwambie jitokeze
so nikitembea tembea kwa jina lake nikiongea ongea kwa jina lake mapepo kemea kemea kwa jina lake sio makirea kirea
so asijitokeze mtu wa kujilinganisha na wewe. Ni wewe tunajua wewe mwenyewe. Shedai sifa upewe.
Hey hey mama nakuna kama we. Kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we. Kama we Yesu. Oh. Hakuna kama we. Kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we. Kama we Yesu. Oh 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 oh.
Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo.
Wakujilinganisha
ni mwanaume mgani uyo mgani uyo.
Wakujilinganisha
usimwambie jitokeze oh mwambie jitokeze
so asijitokeze mtu wakujilinganisha na wewe. Ni wewe tunajua wewe mwenyewe. Shedai sifa upewe. Hey hey
hey. you, yeah, yeah.
Wakujilinganisha na sumo mbeza
tokeze.
Leo utafanya kuliko ulivyofanya jana. Fanya
Sauti
leo utafanya kuliko ulivyofanya jana. Fanya
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni akileo katanuka. Vile naona kashaanza kunuka. Usiposhuka, baba leo katanuka.
Vanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya
Vanya.
Kuliko livyo fanya jana
Vanya.
Fanya Fanya najua leo utafanya
Fanya.
Kuliko ulivyofanya jana Fanya
Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na vipofu wataona. Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na wagonjwa watapona. Baba fanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya
Fanya.
Kuliko ulivyofanya jana
Fanya.
Najua leo utafanya
Fanya.
Kuliko ulivyofanya jana
Fanya. To the left, to the right. Oh my God, me I go crazy today. To the left, to the right. This is how I feel every day. When you smile at me every day. Mungu wangu naomba unikose bade. Cause without you I'm not nobody. Umeniachana damu niko msafi sana. Mimi ni wako, sitabishana. Kwa maisha yangu baba wendi oo sana. Mina kupenda sana. Vile nakupa sifa, wanashituka Leo naimba raga, na kesho rumba Producer ni pedunda, ni wapedunda Kanise na katika, baba umeshuka To the left, to the right. Oh my God, me I go praise you today. Praise you to the left, to the right, hola, yeah. Naomba unipende every night and day. Ili niambie how I say unipende every night and day. Ili nipeleke gospel everywhere. Sitaogopa niki yangu kona nibeba. Kwa mashido na nijenga. Juu ya mambo menijenga. Kuna vile umenichukua ukanikumbatia nasikia raha. Kuna vile umenichukua ukanikumbatia nasikia raha. This is how I feel every day. When you smile at me every day. Mungu wangu naomba unikuse bade. Cause without you I'm not nobody. To the left, to the right. Oh my God, me I go praise you today. To the left, to the right.
Monday.
From Monday to Monday, not get me go free. Salvation, yeah, 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 not get me go free.
Niko free kama nyonde juya he wa, niko free dambi nilisamehe wa, niko free kama three ya mkubwa wa polisi. Hakuna roadblock njia pe wa, the Lord is my shepherd. Niko free kama ngombe za mtaani wake na kula pepa. Sijali kumekauka hakuna majani. Nyasho na chia pepa. Atu sweat tukikwa na mtiani. Si baba metu shepa. Sikitwa na hizo nizo zina panic. Kuna denye nadai nidu nidu nidu
moja
kiri yangu mwili yangu iku sifu.
Oh yeah, from Monday to Monday nasikia niko free. Oh yeah, salvation ya jaja nasikia niko free.
Rock bass, show me a rich donkey, yeah. By the way, kwake misi toki, yeah. Nashindaga indoors, tafunga ma windows. Baba, praise, paga kili nonki.
I'm siki siki, I'm siki siki.
Good night.
I'm siki siki, I'm siki siki.
Kawelewe.
I'm shiki shiki, I'm shiki shiki.
Jesus running.
Man city city, man city city. Yani nasema, yani nasema, when do everything is in my team. I gotta say that, I gotta say that, why he's in my team, where when you go, yes. Hakuna venye, hakuna venye venye na think me need to rock. Napena venye, napena venye venye umeni shika na feel okay.
Ay 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 ay.
Oh yeah.
Ay 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 ay.
Jirani yangu mwenye imani, yeah. Kanu langu Wati lazima devu ashikwe na hatata.
Hatata. Just passing by, sina ubaya.
When you give cheerful. They were in need, you are helpful. Instead of them being grateful, wakakuwa na mshenzi ya grateful. Asante ya punde mateke painful. Good deed inakuwa regretful. Put your trust in God, you know anakuwa faithful. At that time toko unfaithful. And the cross Jesus paid a big bill. So rent for him is not a big deal. At a bill ado when it's a nothing. So when you step in royalty pan the building. Din. Conqueror, kakan. When God is by your side, you can never lose. Winning team, big deal.
Kamata, na tuwa ukinishika nita waka kamata. Na nita meremeta
What a money if you do all these things. 7867